Obuganda bwetekera tekera okujaguza mazali baga Ssaabasajja Kabaka agemi yake nsambu mwogumeje ekitiibwa omwami wa Kabaka amulamulira kesa za Busujju Kasujju Israel Lubega Maaso asabye abazadde mu ssaza eryo n'abakulira amasomero okuteekawo embeera esobozesa abaana abato okwetaba butereevu mu kudduka emisinde egigenda okuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi yayina ebisingawo.
Kasujju owekitiibwa Israel Maaso Lubega okwogera bw'ati abadde kiwawu ku ssomero lya Ligase Secondary School mu kulambula amasomero agasangibwa mu ssaza Busujju kwalimu wakati mu kujjukiza abawangaalira ku masomero gano omuli abasomesa n'abayizi kossa n'abazadde abaweerera mu masomero ago okwetegekera emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egisembedde nga bagula obujoozi. Owekitiibwa Kasujju agambye nti Ssaabasajja okuva bwe yasiima abeere munyeenyeso mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu nsi yonna, kye kiseera n'abaana abato okwenyigira butereevu mu kuteekesa mu nkola ekiragiro kya nnyinimu bwe yalagira abasajja okubeera abasaale mu kutaasa omwana omuwala okukwatibwa akawuka ka Mukenenya.
Muzadde waka kugulire odduke emisinde, ekyo kyekimu ku kikulaga nti owagira obwakabaka bwa Buganda. Sigambye gwe ku pocket money wo, nanye muzadde wakole ki, wajja kusande kimutegeeze, naye si kya buwaze
chamwe chache yagalire. Ligase Secondary School Kiwawu yerimu ku masomero mu ssaza Busujju agakolagana n'obwakabaka bwa Buganda mu kuweerera abaana ba Buganda. Era akulira essomero lino Latibu Doka yeyanzanyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubawa omukisa era niyeeyama tebajja kukola biswaza Buganda.
Abaana bakawera basatu ntaano eno ababa mu ofiisi yo okuva mu ssaza ne bajja ne basomera nkola yammwe egababbatale weebale nnyo okusosowaza Ligase basalire ezo ezibazitwala mu masomero mangi. Busujju erina amasomero mangi naye okwata abaana ba erebo n'ogamba ku sayansi n'esiga Ligase n'oteeka abaana ba BCM ku Ligase ndooza tuba tetulina kuswaza.
Emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gyakuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwokuna era nga omuntu okwetaba mu misinde gino agula akajoozi ku 2,000 ne kitundu jokka. Kusibes FM, James Kana Ssebuguzi, mu ssaza Busujju.